You the man again in the house. Nikona Enli, my lord, show me the way. Mana hisi nimepotea. Nikona Silas, the beat killer. Allah wa upendo wetu.
Sorry for the wrong that I did and said. I'm bending knees praying to you now. I need your mercy and your love ever all the time. Cause I know no matter what I go through, you're always there by my side. Even when I'm down, you always pick me up.
Come on. I'm bending knees praying to you now. I need your mercy and your love ever all the time. Oh Lord, show me the way.
Mwisho. Kila kukicha tuishi kona vitisho. Mara Ebola, mara ije corona. Mambo ni mengi sijui nani atapona. Nataka kongozwa na sheria za Mungu. Sione mbele, minaona kungugu. Kwenye maisha nimefanya mambo mengi. Niliagizwa vitu misi kurudisha chenji. Nilishikije uri, nilifukwa kaburi. Kusikizi ushauri, nilitafta umarufu kwa bidi. Misi kutii, kimtindo likuwa ni mwendo kazi. Sikuza hata wazazi, walitoa machozi. Sikujali nikapuzi, my lord. Noneshe njia, mana nishapotea. Taka kwa kuelekea, my lord. Noneshe njia.
Show me the way. Show me the way, Lord. I'm yearning for my father's love. Show me the way. Show me the way, Lord. When I get back home now, yearning for my father's love. Show me the way. Show me the way, Lord. When I get back home now, I'm yearning for my father's love.
Nataka kuja kwako Mungu. Naomba unaoneshe njia. Peke yangu siwezi, Allah. Oh Jehova, nimepitia mambo mengi sana. Nimefanya maovu mengi. Nataka kuwa na wewe. Nimechoka na mambo ya dunia. Mungu,
show me the way.
kwenye jehanamu ya moto. Naomba unipokee niwe na wewe peponi. Nataka kuwa na wewe. Nioneshe kwa kupitia. Nioneshe kwa kukaa. Maana mwenyewe niko gizani. Nakuja kwako Mungu Baba. Nataka unishike mkono Jehova. Usiniache nipotee. Allah. Nimechoka na mambo ya dunia. Nataka we mwenyewe uweze kunishikilia. Maovu nimechoka nayo kabisa. Naomba niokoe Mwokozi. Naomba nifute machozi. Nimefanya maovu nimechoka.
Allah. Show me the way, Lord. I'm yearning for my father's love. Show me the way. Show me the way, Lord. When I give a home, I'm yearning for my father's love. Show me the way. Show me the way, Lord. And when I give a home, I'm yearning for my father's love.